Kwathi ke kaloku ngantsomi udaladala kwilizwe apho izilwanyana zazikwazi ukuthetha zinamaqhinga. Kwakukho udyakalashe owayedume ngobuqhetseba. Udyakalashe lo wayenamaqhinga kwaye enobusela eneendlela zakhe zokuqhatha. Ndlela le awayenamaqhinga ngayo wayengazikhohlisa kwayena uqobo usomaqhinga udyakalashe kulowo mathafa eAfrika, usomaqhinga udyakalashe onemidlalo yenkohliso. Udyakalashe nengwe. Ngaminazana ithile usomaqhinga udyakalashe wayelambe kakhulu, wazula-zula ithafa ekhangela into yokutya. Ngethamsanqa wabona ingwe phantsi komthi izityela isidlo sasemini. Wakhawuleza udyakalashe wacinga ubuqhetseba anokuqhatha ngabo ingwe khona ukuze afumane oko kutya. Wasondela ngobunono unkati ze wakhwaza. Engwe mhlobam, ayisabhitye le nyamakazi yakho uyityayo. Licekeceke le nyamakazi mos eli. Xeshikweni ndisanda ukudlula umfene etya iteketeke le nyamakazi ayisatyeba. Ndiva lusizi xa umhlekazo njengawe ngwe esitya inyama encinci kangaka. Wayephosisa kaloku udyakalashe khange abone kwamfene lo qha eli yayiliqhinga lokufumana ukutya oko kwengwe. Ingwe yaxhuma izama ukumamelisisa. Andikuva kahle dyakalashe, uthi umfene likhule ukodlula mna ekuzingeleni? Unotshe, akukho nasinye isilo esizingela njengam mnangwe imabalabala. Usomaqhinga udyakalashe wajonga ecaleni ze wandula ukuthi, hayi ke mna ndimbone ngala wam omabini amehlo. Ukuba le nto ingaviwa zezinye izilwanyana uya kuba yintlekisa wenangwe, kuba kaloku kuzawuthiwa umfene uzingela ngaphezu kwakho, watsho udyakalashe eqhatha ingwe. Jonga ke, ndingakunceda mna mhlobam, watsho usomaqhinga udyakalashe kwingwe. Mandikujongele le nyama yakho, wena yiya kukroba umfene ngaphaya kwala matye khona ukuze uzozibonela ngala wakho amehlo. Ivutha ngumsindo ingwe yabaleka ukuyositela ngaphaya kwamatye isiya kukhangela ukuba imfene isibambe njani isilwanyana esikhulu ukwedlula esakhe. Ithe isakusithela ingwe, dyakalashe wangena kwinyama yengwe wagqugqisa watya akashiya netshengele. Tsi, uncuthu mazangwa akwabi mnandi ezweni, etsho udyakalashe eyitya eyigqiba yonke inyama yengwe. Emveni kwemizuzu embalwa nje yabuya ingwe ingasalambe, ingasadinwe kwaye ibhithekile. Yafika udyakalashe ekugqibe tu ukutya kwakhe. Akukho mfene ibambise silwanyana sikhulu ngaphaya, undiqhathile dyakalashe. Kakade, kawufana ucinge ukuba ezinye izilwanyana ziyawuthini zisakuva ukuba ingwe enkulu njengawe lo iqhathwe ukyakalashe omncinci njenga wahleka ebaleka ephelile insini usomaqhinga usizilwengwe lwasala luhleli apho lusifa indlu lungenawo nditsho amandla la okuleqa udyakalashe ngaloo ndlela ingwe le yafunda ukuba sukukhawuleza ukholelwe okuxelelwayo ingakumbi xa uxelelwa ngusomaqhinga udyakalashe phela phela ngantsuku.